Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwemo basuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu Rwanda hakomeje impaka ku itegeko rishya ry'umusoro ku butaka. Mugereta ivuga ko iryo tegeko rishya ku mutungo utimukanwa ari igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka. Hari abandi basanga uwo musoro ugamije guteza kaga mu baturage. Hari ndetse na bamwe mu banyamategeko bamaze kuregera urukiko rw'ikirenga bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishya zihabanye na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga zigena ko ubutaka bwa rubanda ari ntayegayizwa. Hari kandi abaturage bavuga ko bakurikije ubushobozi bafite batazashobora kwishyura iyo misoro mishya. Hagati aho ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro kirasaba abaturage bavuga ko badafite ubushobozi bwo kwegera inama njyanama z'aho batuye bakazigezaho ibibazo byabo. Reka tubumvishe inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi mbere yuko tuza mu kiganiro nyirize.
Uyu musoro usa nkaho ari mushya kuri benshi, uzajya utangwa na nyiri umutungo washingiwe ku gaciro k'uwo mutungo. Inyubako zo guturamo zose zizajya zitangirwa uyu musoro, cyakora inzu imwe umuryango atuyemo isonerwa uyu musoro. Leta ivuga ko uyu musoro waje mu rwego rwo kongera umutungo w'inzego z'ibanze. Umusoro ku mutungo utimukanwa wakwa hashingiwe ku gaciro k'isoko k'inyubako n'ubuso bw'ikibanza. Komiseri Karasira Ernest ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze avuga ko uyu musoro ureba buri muntu wese ufite umutungo utimukanwa, yaba aba mu cyaro cyangwa mu mujyi.
Urareba rero abantu bose bafite imitungo itimukanwa mu gihugu. Nk'urugero nk'umuntu ufite inzu nyinshi, inzu imwe azagaragaza nk'iyatuyemo n'umuryango we, iyo ntabwo izishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, ariko bimvikane ko izindi zisigaye zizishyura. Umutungo utimukanwa mvuga hangane ku ruhande rw'inyubako, ariko umusoro ku butaka aho iyo nzu iteretse cyangwa parcelle uzagumya wishyurwa. Birumvikane ko abantu bose mu by'ukuri basabwa kwiyandikisha kugira ngo n'abandi basonewe nibamenyekane. Umusoro ku mutungo utimukanwa ugizwe n'ibice bibiri. Hari umusoro ku butaka ushingiye ku kibanza cyangwa se ku ngano y'ubutaka, hanyuma hakaba n'umusoro ku nyubako ushingiye ku nyubako zirimo byose n'ibyongera agaciro. Kugira ngo bimenyekane nuko bisaba ko abantu bose banishyura imitungo yabo. Umusoro ku mutungo utimukanwa ntabwo ari umusoro ku nyungu. Impamvu y'uwo musoro ni uko ufite umutungo. Uvuga ngo waba uhereye hose, waba ukora cyangwa ukodesha, umutungo ni uwawe, ugomba kuwusora. Ni amahame n'abakora mpuzamahanga, ntabwo ari umwe hariko wo mu Rwanda gusa.
Uyu mutungo uje wiyongera ku wundi abaturage bari basanzwe batanga, harimo umusoro ku nyungu z'ubukode ku bafite amazu bakodesha, wakunze kuvugwaho n'abatari bake basaba leta ko wakurwaho cyangwa se ukagabanywa.
Nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, nk'ikibazo cyo gusorera amazu, nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye.
Kuko urareba ugasanga umuturage ntaho yikora, afite ako kantu niko karimo inzu, ntihari guhinga utuboga, ntihari kugira ute, haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware
ntabwo twakosora ariko hari abatabishoboye pe tukivuze yuko hazanyuraga kurwa ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa
leta yakunze kuvuga ko uyu musoro w'ubutaka utaje kunaniza abaturage nk'uko hari abamwe babivugaga leta ivuga ko iyi misoro yose yaba iy'ubutaka itangwa ku nyungu z'ubukode bw'amazu ndetse n'umutungo utimukanwa atari umwihariko w'u Rwanda ahubwo ko usanzwe wakwa no mu bindi bihugu gusa itegeko rishyiraho iyi misoro hari bamwe risonera nk'inyubako zubakiwe abatishoboye ndetse n'amazu leta ikoreramo ariko adacururizwamo leta isaba buri muturage wese kubahiriza amabwiriza ajya kwiyandikisha kugira ngo azatange umusoro mu kwezi kwa 12 utazabikora azahabwa ibihano nk'uko bisobanurwa na Bwana Karasire Ernest
itegeko rihari riteganyaho n'ibihano ku muntu utararyubahirije bivugana ko tuzabikora nyine itegeko rizakoreshwa aho duhana umuntu utariyandikisha cyangwa utatanze umusoro ku gihe hanyuma wenda icyo navuga ni uko nashishikariza abantu mu by'ukuri kuza kwiyandikisha kugira ngo twirinde ko ibyo bihano babyishyuraho inyongera z'10% hariho 40% hariho inyungu z'ubukererwe zarimo n'10% buri kwezi k'ubukene n'ibihano mu by'ukuri bitari bikeya nkumva nizera ko abantu benshi bashoboka bazaza kwiyanisha kugira ngo twebwe banatange umusoro bitarenze kwa 12
igiciro cy'ubutaka umutungo utimukanwa kigenda kizamuka buri mwaka ku mwaka wa mbere hazishyurwa 25% by'agaciro kose k'inyubako umwaka wa kabiri hishyurwe 50% umwaka wa gatatu hishyurwe 75% naho umwaka wa kane hishyurwe 1% by'umutungo wose Asumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze cyane Asumpta Kaboyi nkuko narimbivuze mukanya mu Rwanda hakomeje impaka ku itegeko rishya ry'umusoro ku butaka mugere tivuga ko iryo tegeko rishya ku mutungo utimukanwa ari igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka hari abandi basanga uwo musoro ugamije kunaniza abaturage hari ndetse na bamwe mu banyamategeko bamaze kuregera urukiko rw'ikirenga bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishya zihabanye n'ingingo z'itegeko nshinga zigena ko ubutaka bwa rubanda ari ntayegayizwa hari kandi n'abaturage bavuga ko bakurikije ubushobozi bafite batazashobora kwishyura iyo misoro mishya mu kiganiro muri isanga cyanone twatumiye Depute Frank Habineza n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Green Party dore ko ikibazo cy'ubutaka kiri mu byari ku isonga mu byo yavugaga ko azakemura ubwo yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017 Depute Habineza ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika
yego murakoze cyane turabasuje kandi dusuje n'abakunzi bose bira byinshi cya Amerika
urakoze cyane narimbivuze muri make kubijyanye n'iri tegeko ryo mu kwa karindwi tariki 9 mu 2018 ni itegeko rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage kuva risohowe rigashyirwaho umukono abantu bakomeje tarivugaho rumwe mwebwe nko mu ishyaka ryanyu rya Green Party nkuko nari mbivuze mwiyamamaza mwavugaga ko muje gukemura bimwe mu bibazo bishingiye ku butaka ndetse n'imisoro isoreshwa ku butaka bwana Habineza iki kibazo murakibona gute mwebwe
nakoze cyane ikibazo twakibona n'ubundi nkuko twakimize turi muri kampanye za perezida wa repubulika ndetse no muri kampanye z'umwaka ushize mu matora y'abadepite naho twabigarutseho cyane twagaragazaga ko iki kibazo kiremereye abanyarwanda cyane cyane kubera ko umuntu twewe tubona kuba gusora nta wanga gusora rwose kuko tutari dufite igihugu kibeshaho n'imisoro ariko gusorera ikintu kitari icyawe nicyo twabonaga nk'ikibazo kuko ubwo butaka bwose bwo mu Rwanda ntabwo ari ubw'abaturage ubutaka bwa leta abaturage bakaba babukodesha kuri leta tukavuga ati se kuki tutanga umusoro ku kintu kitari icyacu nk'uko waba ukodesha imodoka y'umuntu bakakubwira ngo gitangeho umusoro kumva rwose atari byo ukumva yuko ubutaka icya mbere leta kuko tuyikodeshaho niyo igomba kwitanga umusoro kubera ko twebwe turakodesha niba leta yivuga ko tutanga umusoro ntabwo tubyaza ariko bube ubwacu bazahindura itegeko noneho ubutaka bube bw'umuturage umuntu noneho umuturage abe yavuga ati yasora kuko noneho ikintu kiwe nk'uko n'ubundi dutanga imisoro y'ibindi byose ubwo icyo kintu cya mbere twagaragazaga cyane cyane ubutaka bwa gakondo ntabwo tumve impamvu umuntu yabusoresha ya rusorera kandi niwe akaba ari n'ikibazo cy'ubutaka buzungurwa uvuga ngo umubyeyi yatubwiye ku mwana we nawe ugasanga imisoro nawe ibaye myinshi ugasanga mu kibazo kiri aho kiba kitubatse bakakubwira ngo uzatanga umusoro w'ijana ku ijana ni ukuvuga ngo niba umusoro wari 1500 ugatanga 1000 ibi byose tutabona byose bigomba kuvugururwa ariko nk'uko twabivuze tumaze kugira ngo nteko ishinga amategeko twakomeje kubigaragaza icyo twakoze nk'abanyamategeko ubu natwe twamaze gutegura umushinga w'itegeko ndetse n'isobanura mpamvu twamaze kwishyikiriza inteko ishinga amategeko itariki 30 z'ukwa cumi uyu mwaka ku buryo turi mu nzira yo kunonosorwa neza kugira ngo bizageze ku nteko rusange y'umutwe w'abadepite ngo kugira ngo ibyifuzo byacu n'ibisubizo by'abaturage bizagerwaho.
Ariko Bwana Habineza, leta ivuga ko iri tegeko rishya ryatowe umwaka w'2018 rije nk'igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka, mwebwe ibyo mubona bikwiye guhinduka muri iryo tegeko? Hari bimwe waruvuze ariko nk'iby'ingenzi cyane wavuga ngo itegeko nifuza ko ryajyaho ryahindura ni nk'ibiri?
Icya mbere kumva yuko amafaranga bateganyije yuko gusorera umusoro w'ubutaka bizava ku mafaranga hagati ya 0 n'amafaranga 300 amafaranga y'u Rwanda kuri metero kare, ni ukuvuga ngo inama njyanama z'uturere nizo zizaba zishinzwe gufikisa cyangwa
igiciro
gikwiye ku buri karere, tugasanga ibyo bibangamiye abaturage kuko aya mafaranga ni menshi cyane. Tuvuga ati niyo byabiri ngombwa yuko aya mafaranga yakwishyurwa nibura yagabanywa nibura akaba nibura amafaranga ari hasi y'amafaranga 50 naho kuvuga ngo amafaranga 300 ni amafaranga menshi cyane. Ikintu kimwe. Icya kabiri, ubwo tuvuga ati byaje nitwari tusaba ibya mbere biramutse bidakunze yuko abaturage bataha kwishyura umusoro biramutse bwishyurwe amafaranga agabanuke ngo giri mu bitekerezo twatanze. Ikindi cya kabiri, tumva yuko ntabwo ubushobozi twasugira inama njyanama z'uturere ngo zibe arizo zonyine zigomba kubicunganya, ahubwo tumva ko bino bintu hagombye kubaho n'urundi rwego rukuru rugomba kubijyamo cyane cyane nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kikaba nacyo kifatanya n'izo nama njyanama mu gushyiraho umusoro ukwiye, kuko ntabwo wagira buri karere mu kwihitiremo akarere gashobora kwicamo katewe n'ibyifuzo byabo kugatama n'ubundi kabangamiye abaturage. Ikindi kuvuga ngo kibanza ngo kituba kiwe cyangwa kitarimo ibikorwa ngo kibe cyatura umusoro 100%, ni ukuvuga ngo ni nk'aho ari igihano kuva ko icyo gihano kigomba kuvaho nta mpamvu yo gusora iyo 100%. Nacyo kisore gitanga kuko tubumva ko bizasubiza inyuma ubushoramari ndetse n'abantu bafite ubushobozi bwicaye bashaka kuba baguze mu kabanga ariko bazakiyubakire bashakisha amasaha yo kubaka icyo gihe biba bigiye kubagora kugira ngo bazabone ubushobozi bwo kwiyubakira. Tukumva ko n'ikindi noneho binakunze rwose ubutaka hari izindi tegeko atari iri imisoro itegeko rijyanye n'ubutaka nabyo bizahinduke ku buryo bino byangombwa baduhereza hano mu mujyi wa Kigali. Urabona ko mu mujyi wa Kigali baduhayemo imyaka 25 dufite by'ubukode no mu cyaro nk'ibyo cyangwa 49 gutyo, ugasanga mu by'ukuri ibyo byangombwa byagombye guhinduka umuntu akagira icyangombwa cya burundu kuko ni umutungo wacu ubutaka twaguhawe n'Imana y'u Rwanda niyo buduhaye icyo gihugu nta mpamvu yo kuba twabukodesha. Ubwo tumva ko iyo tegeko rero ryagombye guhinduka hari byinshi gusa ntabwo nabijyamo byose ko biracyari mu nteko ishinga amategeko, tuzabibagezaho mu minsi rwose itari ya kure byose muri
ariko hari n'abavuga ko iri tegeko rishya hari ingaruka nziza zigira ku baturage cyane cyane nk'umuturage ufite inzu imwe yo guturamo.
Twasanze n'ibyo bintu by'inzoga twabijyaniye muri iri tegeko aho bavuga yuko iyo ufite inzu yawe imwe yo guturamo inzu yawe ntabwo yishyurira umusoro, ariko twasanze uko bivuze gutyo bivuga neza ariko ntibakubwira ariko usanga n'ubundi bwa butaka iyo nzu yawe tuyeho bwo burishyura umusoro, bivuga ngo usanga ni ahandi n'ubundi inzu ntabwo yishyuye umusoro ariko ubutaka burishyura uwo musoro tubonana nta gishasha cyabaye cyane
kuko bavuga ko
kiriho nuko bavuga ngo ifite inzu ya kabiri niyo tishyura umusoro ariko ubutaka iriho nabo burishyura. Noneho urabona amazu y'ubucuruzi ugasanga nk'aho barimo guhana abantu bafite amazu y'ubucuruzi kuba umusoro abafata batanga ni menshi cyane, noneho abafite amafaranga menshi cyane abantu b'inganda bo bakabasanga amafaranga make cyane ariko abantu bafite amazu y'ubucuruzi ugasanga mu by'ukuri barimo gukora ibikorwa gutyo
kuko ibyo ngibyo hanini babihera ko ubutaka atari ubwo umuntu kugitike babukodesha leta ariko kuri ibyo bijyanye n'umutungo tuvuge nk'uwa kabiri harabavuga ko uwo mutungo usorera imisoro igera hafi kuri itatu niko bimeze
ni mega navuga ko nyine ubutaka inzu aba ituyeho buratura niyo nzu igasorwa mutungo niba harimo n'abakodesha nabo ugomba gutanga undi musoro wa TVA n'ibindi ugasanga nyine aho ngo imisoro ibaye nyine acyaha kandi ubundi leta yamenye gushyiraho uburyo iteza imbere ubushoramari cyane cyane ubushoramari bw'abanyarwanda kuko umutungo mukuru uteza imbere igihugu uva mu benegihugu nawe ari bivuye hanze ubuze na politiki yacu yorohereza cyane abantu bavuye hanze tubasomera imisoro imyaka itanu batishyura tuba ahantu ho gukorera ariko abanyarwanda basanga bo birimo kubagora cyane kuba basomerwa iyo misoro tumbe cyambere rwose byose bigomba kuba byahinduka kugira ngo natwe abanyarwanda ndetse n'umushoramari waba uvuye hanze niyumva ko itegeko ry'ubutaka ritatu handitse neza nawe bizajya bimugora kuba yakora ikintu kirambye
imisoro itatuvuga ahanini wenda nibutsa bumva ijwi rya Amerika nuko hari umusoro ku nyungu hakabaho umusoro ku gaciro k'inzu ndetse n'umusoro ku gaciro k'ikibanza niko bimeze
yego
radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC kuri telefone dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza député Frank Habineza reka duhere kuri Jean-Pierre Uranyova
ego
urehe
ijwi rya Amerika ndabumva nitwa Jean-Pierre Menyimana
ego
merere mu majyepfo y'u Rwanda aho bita mu karere ka Gisagara icyo nifuza kubaza député Frank mu by'ukuri mbega ni nk'ubuvugizi kuko abanyarwanda twabyakiriye mu buryo butandukanye turifuza ko bakurikije ibyiciro n'ubundi tugiye turimo badusonera buri wese akagenda atanga umusoro bitewe n'ubushobozi afite kuko mu makuru amwe n'amwe tugenda tumenya ni uko harimo abantu baba bafite ubushobozi butangana n'ubw'abandi ibyo rero tukifuza ko leta yacu yabihuza ikabifatiraho umwanzuro wo kugenda yaka imisoro ariko bishingiye ku bushobozi bw'abaturage atari ukuvuga ngo buri muntu wese abareshya batanga umusoro umwe icyo ni cyo cyifuzo cyanjye nari mfite
urakoze cyane bwana Habineza
ufite icyiciro kiwe gifite ishingiro kandi nanjye ndumva gishyigikiye uretse ko twebwe tumubaze ko umusoro wabonye no kuvaho ariko niyo wabaho bakawugabanya ariko n'icyiciro kiwe gifite agaciro cyane ku buryo ntabwo wafata umuntu uri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe umufate kimwe n'uri mu cyiciro cya kane cyangwa se cya gatanu ntabwo ari byo rwose kuko n'ubundi bizarangira umuntu uri mu cyiciro atishoboye neza cyangwa se cya kabiri cyangwa cya gatatu atashobora kuba n'ubundi iyo mu cyaro abantu bari mu cyiciro cya gatatu ni abantu n'ubundi ubona batahagaze neza ni umuntu ufite inzu ariko inzu iri aho isanzwe kandi ugasanga umuntu wo muri Kigali afite inzu ya sima n'amatara n'amakaro nawe akaba mu cyiciro cya gatatu ugasanga mu by'ukuri abo bantu bombi waba umusoro ungana ariko udafite ubushobozi bungana bikazarangira n'ubundi iyo misoro yabaye ibibazo cyangwa se n'ubwo butaka ibyitirisha ni byiza cyane ko n'ikijyanye n'ubudehe nacyo cyakwitabwaho
urakoze député Frank Habineza reka dufate na David wiriwe
wiriwe neza
zimya radio
wenda ntabwo ari ikibazo gusa ndajya mbanze nshime député Frank Habineza kuba yitabiriye n'umugabo ufite ibitekerezo byiza gusa ari umuvandimwe wo mu majyepfo uvuze ngo yumva ngo iyo misoro yashingira ku byiciro by'ubudehe ikintu cya mbere ni uko ibyiciro by'ubudehe turimo hajya usanga umuntu yarabisizwemo ariko mu by'ukuri n'ubwo bushobozi ntabwo afite njye mwumva rero mu gitekerezo cyanjye ahubwo iyo misoro nk'uko depite yarabivuze yavaho hanyuma leta ikagira ubutaka bwayo nk'uko tuzi amaforesite cyangwa se n'ubundi butaka runaka igiye ifite hirya no hino ubwo butaka akaba aribwo leta ibizi ari ubwayo ariko umuturage ubutaka nawe afite bukaba ari ubwe kuko nimba umuntu ageze nk'ubushobozi bwo kugura ikibanza nkatwe b'abasore ngiye tuvugana afite imyaka 25 icyo kibanza uragiye urapagashije i Kigali cyangwa se mu wundi mujyi runaka urajuguza ikibanza wajya kucyubaka bati imisoro ntabwo wasoze
ukabara babara ugasanga cya kibanza gihwanye n'imisoro imaze kugera muri leta rimwe na rimwe ugasanga kubaka bikubereye imbogamizi wamara no kubaka yanzu ugasanga bari kuyibarira nkaho ifite ikindi kintu kwinjiza kandi mu by'ukuri ni inzu utuyemo ubamo gutyo gusa nta n'akazi ugira ukoramo rimwe na rimwe niyo nzu ubamo wana burayi ugasanga ari ikintu cy'ikibazo gikomeye cyane ubu rero ndemeranya ijana ku ijana depite kuko icyo gitekerezo n'ubundi na mbere y'uko atorwa ngo yinjire mu nteko yari agifite ntabwo ari gishya ni uko gusa ikibazo twe mu Rwanda tugira usanga hari ibintu hari abaturage wagira ngo ntibabibareba nk'umuntu yazamuye igitekerezo nk'icyo ntihagire umushyigikira bya bintu byo kuvuga ngo bitagenda gutya ngo bitamera bitya ugasanga turicezeke ariko ntekereza ko icyo gitekerezo abaturage bagishyigikiye kuko nibo bireba nibo bibabaje nta wundi muntu ugomba kubyinjiramo nge numva byaba byiza kuko n'inteko iramutse igishyigikiye ikacyemeza kandi wenda nuko umuntu atagiye abasha kubona uko abivuga ariko aba badepite bari gukora kuri iki gihe narabashimye kuko siniri iteko ry'ubutaka ryonyine bari kuvuga hari n'ayandi mateko yandi bagiye bavugura ukabona koko hari umurongo bari kuyaha ariko iki kibazo cy'imisoro y'ubutaka n'amazu n'ibintu bitugoye cyane kandi uretse n'iyi misoro wenda uretse ko ndi kwanga kujya hirya y'ikiganiro ariko ikintu cyitwa imisoro mu Rwanda rwose ni ikintu gikabije kuko uragenda ugakora wabona ibihumbi magana abiri cyangwa magana atatu wataha utekereza ngo ukore akantu runaka bagahita bagukubita imisoro ugahita ubona ukabara n'ubukode bw'amazu nayo ari hejuru ugasanga ubuze icyo gukora cyangwa se wanakora waba watse n'inguzanyo ugasanga umuntu ahise asubira hasi bitewe n'ikibazo cy'imisoro
urakoze cyane David kuri ibyo bitekerezo byawe utanze bwana Frank Habineza mu gusubiza David wenda ugiye n'icyuvuga ese iyo murimo gutegura imishinga y'amategeko hari uruhare abaturage nka David bagira kugira ngo ibitekerezo byabo byumvikane n'ayo mategeko mukora kuko abaturage bayibonemo
murakoze cyane igihozi nashobora gusubiza ariko mbaze musubize ni uko muri uwo mushinga w'itegeko twatanze mu nteko ishinga amategeko wo kuvugurura itegeko rijyanye n'imisoro y'ubutaka ikintu kijyanye n'ubutaka bwa gakondo icyo rwose turasaba yuko umusoro uvaho ku butaka bwa gakondo ibyo twabyanditsemo ubwo gisigaye ni uko ibitekerezo bizashyigikira nk'uko avuze nyine hari igihe ibitekerezo biba ari byiza ariko abantu bamwe ntibashake kubyumva bityo tuzasaba nibigira mu ruhame yuko abantu bamaze kwinonosora neza mu rwego rw'amategeko bazabishyigikira kugira ngo gakondo rwose ntabwo igomba kwishyura umusoro noneho nsubiye ku kintu wari umbajije ubundi muri rusange nk'itegeko ry'ubutaka rihari rero n'ubundi ririmo gusaba ko rivugururwa abantu barabinenze cyane bavuga yuko nta muti wagiye wigeze urugiramo ijambo byakozwe byateguwe ari muto site civile ndetse byari kumwe nabo abo muri za koalisiyo z'amasite civile za kerede n'izindi zose bavuga neza cyane yuko nta ruhare bigeze bajyamo nta muntu wabacije inama ko abakora amategeko bayakoze bonyine barangije barabyemeza bonyine batumvise ibitekerezo by'abaturage ubwo ni nacyo kibazo cyabaye ikibazo nyamukuru cyane kuko itegeko ryasohotse nta ruhare rw'abaturage rubamo ubundi itegeko ryiza ryagombye kugiramo uruhare rw'abafatanyabikorwa babo abantu bakababaza ku bitekerezo byabo nubwo twumvise ejo bundi mu itegeko nshinga rigiye guhindurwa wabonye ko abantu babazaga abaturage icyo babyumva abakozi bagatanga icyerekezo itegeko nshinga n'ibindi niko byagombye kugenda aho kugira ngo itegeko rireba ubuzima bw'abantu bibe byakorwa ribakubitse hejuru ntabwo ari byo ubwo twumva yuko minisitari yaduharanira kugira ngo yibaze abaturage babigiramo ijambo naho ibyanjye nateguye nayo n'ubundi ibitekerezo by'abaturage byose birimo
urakoze Depite Frank Habineza kuri telefoni dufite Nezimana wirwe neza
mwirwe neza murakomeye
yego uri hehe
ni i Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima
ikibazo cyawe
murakoze cyane ndamanza nsuhuze Dr. Frank Habineza nishimira ko mwumvishe ku ijwi rya Amerika kuva yaba depite nibwo tuvuganye nari mfite ikibazo ndetse nkagira n'icyifuzo Njewe ne muri rusange njewe mvuka mu karere ka Ngororero mu murenge wa Hindiro. Ikibazo mfite ni ese nk'umuturage utuye turiya mu cyaro kuko gikomeye akaba arebwa n'iryo tegeko ariho akura wenda utwo tujumba ari hahinga akagira none naho akaba agiye kuhasorera akaba ariho yakuraga ibimutunga ndetse bitunga n'umuryango ese ubwo azabishobora cyangwa ni hahandi wumva ngo umuturage yagiye hanze y'ikindi gihugu yahunze igihugu kubera yuko imisoro y'ubutaka ndetse yamubereye ikibazo njyewe nkibaza yuko rwose batubabariye bayikuraho noneho leta nayo ikagira uko ishoboye kose ikabonera umuturage akagumana bwa butaka bwe akabubyaza umusaruro nk'uko byari bisanzwe ariko najya kubusorera ni nka handi nyine ubutaka ni ubwa leta n'inzu atuyemo ni ya leta we ubwo nta kintu afite nkareba ngira ngo Dr. Frank Habineza aze kumukuru wa Transparency International Rwanda aho yavuze ngo abo bari gutora ayo mategeko y'imisoro ku butaka ese ko bari kuyatora bari mu buyobozi nibamara kubuva bizagenda bite ntibizabagiraho ingaruka twe turifuza ko barireka noneho umuturage naza kwisanzura n'ubundi kuko byari bisanzwe rwose natwe tubona umusoro ku butaka ari ikintu kibangamiye abaturage cyane reba ubu ngubu nta musoro ucyubaka cyane cyane ndabivuga mpereye hano mu mujyi wa Kigali umusoro wo mu mujyi wa Kigali nkijya mu nkengero z'umujyi ntago kuva korohera kubera iki kubera yuko ubushobozi ni bukeya kuri bamwe ahubwo abenshi bari aho ngaho none hagiye kwiyongeraho n'imisoro ku butaka ndetse no ku mazu urumva rero n'imbogamizi benshi bagiye kureka gushaka iki kubera ibibazo ushobora leta ko yayikuraho rwose ikareka umuturage akisanzura umuturage agakoresha ubutaka bwe icyo yabuteganyirije aho kugira ngo leta imupfu
urakoze Depute Frank Habineza mu magambo make cyane kuri ibyo bibazo n'impungenge za Ntezimana avuga ko abasore urubyiruko batagishobora kugura ubutaka cyangwa se ngo batunge ubutaka ngo ndetse ikibazo cy'imisoro n'ubutaka cyatangiye no kuviramo bamwe guhunga igihugu
rwose Ntezimana arakoze cyane ku kibazo atanze ndetse n'igitekerezo atanze ibyo avuze rwose byose ngewe numva bifite ishingiro cyane kubera ko ni nabyo turimo kuvuga natwe turavuga ngo uyu musoro w'ubutaka ntabwo uzateza amajyambere cyangwa se umuntu wese washaka kubaka akazu kiwe w'umusore bizamugora niba ubutaka bwe yarabuguze ukamubwira ngo azagushyira ijana ku ijana ni ukuvuga ngo nimbugo bizaba bibaye magana abiri ku ijana niba yagomba kwishyura ibihumbi 100 akishyura ibihumbi 100 ubwo urumva ko ni ukumuvuna cyane ntabwo umuntu yazabishobora ni nkaho ari ukumuhana kugira ngo yo gutunga ikintu atashobora guhita yubaka kandi abenshi umuntu arakavuga agafaranga kiwe akagenda ashakisha uburyo agenda ashyiraho itafari rimwe akabumba agashyiraho agatafari ejo bundi akagura akabati agashyiraho cyangwa amategura agashyiraho bigashobora no gufata imyaka itatu cyangwa se ine umuntu arimo gushakashaka kumwishyiraho akazu kiwe noneho wowe waza gutangira kubisoresha cyane ntabwo umuntu yashobora kugira n'iyo morale cyangwa se izo mbaraga n'intege zo kuba yabikora niyo mpamvu tuvuga ati uriya musoro cyane cyane wo kuvuga ngo ku kibanza kicubakiwe ngo wishyure ijana ku ijana bindi rwose ugomba kuvaho rwose ikindi kandi cyumva ko mu by'ukuri ibitekerezo ni byinshi by'abaturage batanze ndetse hari n'abagiye no mu nkiko mu minsi ishize twatangiye kubivuga 2012 kugeza none ubu turacyabivuga rwose inzego zishinzwe nazo zishyigikire abaturage kuko zibereyeho gufasha abaturage rero ko n'amategeko yavugururwa ndetse bazashyigikire n'uyu mushinga wacu twatanze none n'amategeko kuvugururwa
Depite Habineza kuri iki kibazo kijyanye n'ubutaka nari nabivuze ntangira hari na bamwe mu banyamategeko bamaze kugeza ikirego mu rukiko rw'ikirenga barimo Maitre Edouard Murangwa uvuga ko ingingo za 16, 17, 19 na 20 z'iryo tegeko ryatowe mu mwaka w'2018 zisa nk'aho zihabanye n'itegeko nshinga haraho wemeranya na Maitre Murangwa kuri ibyo bibazo nizo ngingo
iyo Maitre Murangwa naramushimiye cyane rwose rwose nawo bavuka bose abanyamategeko bafatanyije nabo kuba ndetse n'abarimu bo muri kaminuza babashyikiye iki kirego kiriho n'abashimiye ibyo bavuga byose turabihuje kandi byose turunganira na twese ndumva icyo navuze nabo babisubiyemo ahubwo byarashimishije cyane nuko atari njyewe ngiye kuko mbere babaga ngo ni Santa wenyine urimo kubivugaho ariko noneho tumaze kuba benshi nabyo ni byiza cyane rero navugiraga n'abandi bo muri sivire sosiyete sivire ko nabo bahaguruka tubaye benshi tubivugaho ijwi ryakumvikana ariko iyo ari umuntu umwe ntabwo byumvikana ubu byarashimishije cyane rwose ahubwo abantu Imana ibahe umugisha
urakoze Depute Frank Habineza kuri telefoni dufite na Frederic Wilwenes
wiriwe mahoro
uri hehe
Mozambique
ikibazo cyawe
ikibazo ufite nicyo cy'imisoro y'ubutaka mu Rwanda ku bantu b'abasore ku bantu b'urubyiruko n'abantu batishoboye gushobora kugira iyo misoro baba basabye ubwo baba bafite nk'akantu kagashe kandi kagegaho barakoreye kugira ngo abatishoboye abantu bo badafise uburyo bwo kurya iyo ntuzenye imisoro babone nabwo uburyo bwiza bwo kwinjiza aho boba
urakoze cyane Frederic bwana Habineza kuri icyo kibazo cya Frederic kijyanye n'ikigega wenda nakongeraho mbaza nk'abantu bazaba bagomba gusora ariko bafite intege nkeya leta yabiteganya gushyiraho ikigega cyajya cyunganira aba bantu kwishyura iyo misoro mu gihe batabishoboye hanyuma bazabishobora wenda bakaba bazishyura ayo mafaranga bakwiye muri icyo kigega
Mekada ntabwo biteganyije mu itegeko rwose icyo kigega rwose nta gicecezo ko gihari nta gihari mu itegeko ahubwo gihari ni uko abantu batagusora kizagwitubiza nicyo gihari
urakoze cyane Depute Frank Habineza kuri telefoni dufite na Bigirimana wiriwe neza
wiriwe
uri hehe
ndi urasirazuba mu Rwanda
yego ikibazo cyawe
cyangwa mbona abira n'ibyo gusoje ubutaka akarengane bose ko iteko nshingano bavuga ko ubutaka ari umutungo na ngenzi nagaye guzwaho umuturage ese njya nibaza nk'umuturage uzaba adafite ubushobozi mu cyambere nanone kucyubaka ese azashobora kugisorera ese n'ibyanga bizagenda bite leta izagitwara
Depute Frank Habineza
n'ubundi izagitwara none se ntibumvise ko no mu mujyi wa Kigali babuze abantu ngo bafite ibibanza batashoboye kubaha ko bagiye tugiye kubyisubiza mu cyo kibazo kubyisubiza niba byumvise ngo iyo gereza imyaka itatu ngo barabyisubiza ngo hari amategeko nyine biragaragara mu itegeko ry'ubutaka birimo iyo kiri aho kimaze imyaka itatu kiri ahantu ahantu ngo heza hagomba kuba iterambere nta kintu gikozwe ariko nko mu cyaro nyine ntabwo wamara imyaka itanu utishyuye ikibazo cyawe gusa utekereza ko kizaba ari icyayo bazacyisubiza
urakoze kuri icyo gisobanuro cyawe Depute Frank Habineza kuri telefoni dufite na Pascal Wirwe Pascal Wirwe Pascal uranyumva
ndakumva mwiriwe
yego uri hehe
ndi mu Bugesera
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ni ngo ntume Depute Frank Habineza n'ubikwi nanjye ndunganira abambanjirije njye ndi mu cyaro mu gice wa mugani nk'uko abambanjirije babivuze ugira icyo wajya kugura ubutaka ugasanga umusoro ideni rifitiye leta ugasanga rirangana n'amafaranga ugiye kugura ubwo butaka cyangwa se riba riruta bityo bigatuma ureka kugura ubwo butaka ukifata kubera ko amafaranga hari icyo bita mitasiyo iyo ugiye gukora mitasiyo n'uwo mwaguze ubutaka bakakurebera muri mashini bagasanga imisoro irenze amafaranga ugiye kwishyura ubwo butaka bigatuma ubireka ariko nkurikije ikiganiro mwabanjije hari umuntu wagiranye ikiganiro n'uwo ku ruhande ugeze kuvuga ko ngo no mu bindi bihugu babikora ariko nagira ngo ndume Frank Habineza azatubariza ese babona turi mu rugero rumwe mu iterambere tugezemo n'ibyo bihugu batugereranyaho babona turi hamwe tugeze hamwe ku buryo bakora nk'ibyo bakora nibadufashe rwose badufashe batugabanyirize iyi gahunda yo gusoresha umuturage mu butaka
urakoze cyane Pascal Depite Frank Habineza ibibazo bya Pascal cyane cyane aho anavuga ngo nibindi bihugu birabikora bivuze ko n'u Rwanda rugomba kubikora.
Igose nago ngeshitse yuko ngo tukoporora ibindi bihugu byo bakora mu afite cy'ibizana mu Rwanda kandi bigiye cyose tubamo fite politike yacu n'imerere depite gusha duhango gusha cy'u Rwanda nta mpamvu yo gukopera ibyo hanze tugomba gukora ibintu bibereye abanyarwanda biri mu bushobozi bw'abanyarwanda ntabwo tujya gukopurura ibiri muri Singapore cyangwa mu Bwongereza ngo tubikuse tubikwita ku banyarwanda ntabwo byakunda ariko icyo tuzi twese ubutaka dufite mu Rwanda twabusanzeho twabuhawe n'Imana Imana irema isi ari igice yahaye u Rwanda ntabwo ari yagihaye leta kihaye abanyarwanda leta bayihaye inshingano ifitiye cyangwa yihaye inshingano yo kuyobora abanyarwanda ariko igomba kuyobora mu byabo bafite leta ifite uburenganzira kugira ibyayo n'abanyarwanda bafite uburenganzira kugira ibyabo kuko abanyarwanda bafite gakondo yabo leta ifite imisozi ifite ibiyaga ifite ibishanga n'ibishanga ariko nabo byari ibyo abaturage nuko leta yabitwaye ni ukuvuga ngo leta mu by'ukuri ntabwo uyibujije ifite henshi ishobora gukura amafaranga ifite henshi ikura amafaranga ariko ikirikenye no kubwira abanyarwanda rwose batusigeho neza gihe cyahinduka uwo musoro rwose ni ibintu bigomba guhinduka kuko ntabwo abanyarwanda benshi bari kuri umugabo w'imwe kandi bimaze imyaka bivugwaho ndumva igihe kirageze cyo gufata icyemezo kugira ngo bihinduke kumva icyo navuze cya mitasiyo iyo umuntu ugiye kugura ubutaka usanga umuntu yarananiwe kwishyura umusoro ugasanga imisoro umuntu afite hafi igeze kuri miliyoni ugasanga birenzeho ubona amafaranga ugomba kugurira ubwo butaka ukabyihorera nuriya gahomba nawe ugahomba ibyo bibazo birahari hano muri Kigali n'ahandi birahari ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane kandi ntibashobora gusomera umuntu noneho ugasanga ni ibibazo rwose birakomeye cyane bigomba kuba byahinduka ikintu numva twebwe nk'u Rwanda twebwe ku giti cyacu niba leta ishaka amafaranga ntabwo twaze ko twishyura ntabwo twanga kwishyura umusoro kuko tuzi yuko umusoro igihugu cyo gukenera umusoro ariko tubishake mu buryo bukwiye kandi butavuna butari umutwaro ku banyarwanda
ariko leta ivuga ko ibi bigamije kongerera ubushobozi cyane cyane inzego z'ibanze zirimo uturere kugira ngo natwe twiteze imbere hanyuma haboneke ibikorwa remezo aho kugira ngo abantu bajye bavuga ngo Kigali niyo yateye imbere gusa ariko n'uturere iryo terambere ribagerewe
ikibazo gihari wana Edi nuko izo nzego z'ibanze wumva zamunzwe na ruswa ejo bundi wumvise raporo y'umugenzi mukuru w'imari ya leta amafaranga ya leta arimo gutakaza muri ubu turere mu bigo bya leta za miliyari na miliyari leta y'u Rwanda yavunitse ishaka ayo mafaranga ikazibahereza bakazangiza ibikorwa ntibabikore ayo mihanda ntibayubaka n'ibitaro bimwe bigakenyuka noneho abarwayi basigaye bajya no mu bitaro birimo kuva byose hariya za Kibuye ni ukuvuga ngo none se babanze bakoresha neza n'ayo mafaranga niba babahaye ayo kugira ngo bajye gushakisha ayandi kugira ngo bazateze n'abaturage kuba bakwanga n'igihugu cyabo.
Kuri wowe rero gutanga umusoro si ibi ariko bakwiye kubikora ku buryo bitabangamira umuturage
nibyo byiza umusoro iyo ubaye mwinshi abanyarwanda baravuga ngo umusoro iyo ubaye mwinshi wica umusoro niko umugani w'igifaransa umusoro mwinshi wica umusoro ni ukuvuga ngo umusoro iyo ubaye kuba mwinshi cyane umuntu arawura agatangira kuwuhunga cyangwa no byari bita bya fraude bikaza n'ibindi byose bikavamo n'abantu bamwe ukumva baho umugani ushobora no kuva no mu gihugu kubera imisoro yababaye myinshi cyane noneho urumva yo ubutaka ni wo mutungo wa mbere w'umuntu niko kantu uvuga ngo ni akantu kawe ariko reba nko muri Kigali kuba nk'ubu ufite inzu hano mu karere ka Gasabo cyangwa se Kacyiru cyangwa se Nyarugenge ufite cyangwa se imyaka 25 umaze imyaka 10 uyituyemo isigaje imyaka 15 ufite abana bawe bari muri primary bazajya kurangiza universite ufite ahuba kandi leta ishobora kuba yashyiraho ikindi kintu ukaba gukura kuko ni aha leta urimo kuwakodesha none turumva tuzaba gufite gakondo aho tuzasigira abana bacu tuba ababyeyi bacu badusigiye imitungo tuba tuzabasigira iki kuri ryacu nk'aho tumaze kubaka n'amazu ukaba ufite miliyoni 100 ariko mu by'ukuri uhayifite imyaka 25 kandi bashobora kuhakora ikindi kintu bashaka leta kuko ntabwo ari ahawe iyo ukodesha urimo gukodesha nyir'inzu iyo ukodesha ashobora kuvuga ngo sohoka mu nzu yanjye ndi kuhakora ikintu runaka niyo bakuvuga ngo yagusize amafaranga y'inzu yawe kukwishyura kugwa amafaranga y'inzu yawe bakakubarira ariko ni ukuvuga ngo umwana wawe aho yavukiye yakuye ntabwo azaba akihafite ntabwo akora azaba afite urumva kandi abanyarwanda bavuga ko dufite adresse ivuga ngo iwacu umwanya papa wajya avuka igitaramo ahavuga ngo ntihari igitaramo ni iwacu hajeje muri uzasanga nawe batagihari n'ahandi n'ahandi babyumva nyine so ni ibazo nyine tumva ko gakondo yacu gakaga kondo yacu hayizuba gutangiriza
urakoze Depute Habineza reka dufate na byose n'Imana wirwe neza
mwiriwe mwiriwe
uri hehe
ni umajyaruguru mu karere ka Gakenke
yego ikibazo cyane
nifuje kugira icyo mvuga kuri ino ngingo mwaduteguriye urebana n'umusoro w'ubutaka byo ni ikibazo abaturage benshi n'ababyibazaho usanga ahanini kuba umuntu yasora ubutaka bwe ntabwo byanze ariko noneho ni ibintu babona ko bibangamye cyane kubera yuko ni ubutaka bw'umuntu ari ntabigayizwe ko noneho ukaba ugiye kuzana imisoro usanga ahanini hari nabo basohoye imisoro ikarenga ubushobozi bwa butaka umuntu afite ibyo rero ukazasanga n'ubundi ari imbogamizi kuri wa muturage ufite ubwo butaka n'ubundi no ugasanga harimo imbogamizi nyinshi ku buryo usanga benshi bavuga bati ibi ntabwo byumvikana yego intumbero igendeweho ni nziza cyane nta wayisubiza inyuma ariko nanone urebye uburyo birimo bitegurwa nta utagira imbogamizi kuko ejo uzasanga nanone umuturage ahatuye n'imisoro ari kwakwa benshi ntabwo bamenye ibintu nk'ibyo uzasanga wa muturage nyine utuye hasi azahura n'ingaruka ikomeye cyane yo kuzabona ko ubutaka afite nta naho buhuriye n'uwo musoro ejo ukazasanga n'ubundi abaye wa muntu wabuze epfo na ruguru igikorwa ni cyiza ntahanze kubaka igihugu ariko bongere babyige barebe kure barebe wa muturage koko niba kubikora gutyo ari byo bizamuha amahoro ndetse akabona n'ubwisanzure nawe muri ubwo butaka bwe
urakoze cyane byose n'Imana mukanya Depute Habineza araguha ibisubizo Depute Habineza hari n'abatwandikiye ku mbuga zacu nkoranyambaga hari uwitwa Jean Pierre yagize ati
yabanza gasinza uyu noneho mukagira
yego
nagira ngo mvuge ndarivuga iyo yaravuzeho ariko shyamo nakongeza gakeya kugira ngo byumvikane cyane hari ikintu bita private ownership cyangwa se kuba umuntu ashobora kugira umutungo wiwe igiti kiwe umutungo we bwite nayo ni ikintu kintu bita capitalism capitalism ni uburyo bw'amajyambere buriho ko umuturage agomba kugira ikintu cye n'ikintu kiwe na leta ikagira ibyo ariko n'umusaza akagira ibintu byiwe noneho ni ikintu cyo gukora cyane ni ukuvuga ngo ibi bintu by'ubutaka bizasubiza inyuma iyo capitalism politiki ya capitalism yo kugira ngo umuturage ashobore kugira ikintu cye ashobore gukora ugiye kwita private property ikintu cyawe bwite ni ukuvuga ngo ari muri amerika abantu bose barakura akavunisha igihugu ari n'umusirikare akarwana iki gihugu kiwe kuko azi yuko afitemo ikintu kiwe iyo private property yawe cyangwa se ikintu cyawe umutungo wawe bwite uwo mutungo wawe bwite ntabwo uzawugira ari ikintu ukodesha kuri leta ni ukuvuga ngo nshyizemo aya magambo icyo biza kugira ngo abantu bafate ibyemezo babyumve yuko niba turi muri politike y'isi aho igeze ya capitalism tutakiri muri communism ni ahandi leta ifata ibintu bitakaruka ubwayo ibyari communiste n'ibyo muri rusiya bikaba ibyayo rero bikagenda ibagenera abantu ariko ubu muri capitalism niyo twahisemo turimo ni ukuvuga ngo abantu bafite umutungo wabo bagomba gutera imbere bagakora ariko umuntu akora afite ikintu kiwe nibyo bifasha buri muntu wese gukoramo gatika nkore nzagira ikintu cyanjye nzagira inzu yanjye nzagira ikibazo cyanjye nzagira imodoka yanjye n'umwana azagira ikintu buri muntu wese agakora avuga ko azagira ikintu kiwe iyo politike isi niyo yaganje murabizi nyuma y'intambara zabaye z'ubutita za uburusiya na amerika ni ukuvuga ngo ibyo bikorwa biri muri communism yatsinzwe ibyo bintu byo kuvuga ngo leta ishaka gutwara ubutaka bwose ubu ubwayo noneho yidukodeshe ni ukuvuga ngo leta igomba kongera ikabyigaho neza ishyizemo aya magambo y'icyongereza kugira ngo ababishinzwe babyumve yuko umurongo bafashe utandukanye n'umurongo isi igezeho kandi ntabwo uteza abantu gutera imbere kuko ntabwo ushobora gutera imbere neza ko nta kintu harimo gukorera rubanda ni byiza gukorera rubanda ariko ntabwo ufite icyawe iyo umaze kugira icyawe mwese iyo muteranyishijwe nawe wese kugira komunite ariko iyo uvuga ngo nta kintu cyawe ufite ubona ntabwo ushobora gutera imbere ubwo kuri kuri ahinjira ngo tubanze mvanzemo n'izo ndimi buramba burasuzana n'izindi
urakoze cyane Depute Habineza nari mvuze ko hari abandi bakunze b'ijwi ry'amerika bagiye batwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu hari Jean Pierre Kimana wagize ati ibi ni ikibazo kitoroshye kuko hari igihe baza bazaza kugusoresha bagasanga umusoro uri hejuru y'ubutaka ufite doreko abenshi bafite ubutageze kuri hegitari ubwo bizagenda gute hanyuma hari nundi nanone abatwandikiye ni benshi cyane ariko hari nundi witwa Mutiganda Eric wagize ati hari icyo njya nibaza none se wowe umuntu wese ubonye agafaranga k'inyongera aragura ikibanza cyangwa akanubaka ni byiza ariko iyo ndebye umuvuduko bifite n'ingano y'ubutaka buhingwa mbona leta ikuye gufata ingamba byaba bivugwaho cyangwa bitavugwaho rumwe icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo byabo bakunze ibijwi rya Amerika ni iki député Habineza
icyo navuga nuko iyo yavuze wa mbere nacyo ni gutwa kwibyo icya kabiri ku bijyanye n'ubutaka bwo guhingwa n'ubutaka bwo kubakwa byo nyinyaguma kwa igishushanyo mbonera gisobanura ubutaka icyo bugomba gukoresha kandi ndumva nko mu mujyi wa Kigali igishushanyo mbonera kirahari hari aho ubutaka bwagenewe guhingwa n'ubwagenewe kubakwa n'ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa rusange biba byarapanzwe ariko niyo ujya gusanga n'ubundi hari haragenewe ubutaka bw'ubuhinzi birangira n'ubundi batangiye kubaka bamaze abantu bakagenda bagasaba ko bahubaka kandi haragenewe guhingwa urumva iki cyari ikibazo kuko ni ukuvuga ngo fulani yo yarakoze mbere aho hantu ahingwe iba yari nzima ariko nyuma yaho abantu barutatse bakabubaka bakongera bakabihindura bizagira aho tubure n'icyo tujya kuko ni ukuvuga ngo ibyo turya byose ntabwo byo tuba ngo bizajya biva mu cyaro n'aha tugomba kugira ibindi byinshi ukora hano ariko tuvuga yuko niyo bavugurura bazavugurure neza igishushanyo mbonera gisobanuke neza ariko no mu cyaro mu turere twose natwo tugomba kugira igishushanyo mbonera kugira ngo bumenye neza buri karere kose igishushanyo mbonera cyako ubutaka bwo guhinga ubwo kororeramo cyangwa se bwo kubakamo bikaba bizwi neza cyane ibyo byafasha mu iterambere ry'igihugu
hanyuma hari ibindi bigaragara muri iri tegeko bisa nk'aho biteza imbere ishoramari mu nyubako z'ubucuruzi n'inganda hakaba n'abandi bavuga ko ibi bisa nk'aho byorohereza abakire kurusha abakene
rwose natwe niko tubibona tubona yuko abantu bashaka gukora inganda cyangwa se bafite inganda bo bagomba kubasura bikeya ntabwo ari n'ubutaka gusa hari n'amashanyarazi bishyura makeya hari n'amazi bishyura makeya ugasanga umuturage arishyura amafaranga y'amazi menshi cyane ufite uruganda arishyura makeya ugasanga umuriro muturage arishyura mwinshi afati ni imikorere y'abantu bashyizwe iby'imisoro ukuntu babikora wa muturage sinzi impamvu agomba kuvunika umuturage yagombye kwishyura ibintu bitamuvunye none akishyura bakaba benshi bishyura ariko iyo umuturage muvunye cyane biba ari ikibazo kwishyura atishimye cyangwa se akanabihunga akakora na fraude ndumva abantu bakora politiki y'umusoro bagumye kukigaho neza cyane umusoro we kuba umutwaro ariko umusoro umuntu awutange yishimye nko mu bindi bihugu abantu batanga umusoro bishimye ntacyo twuzwa ugufitiye akamaro ko twese tuzi akamaro k'umusoro uvamo iyo mihanda ukavamo ibitaro ukavamo ibitunga by'amashuri turabizi twese ariko umuntu akagurishura yishimye atari kuvuga ngo umuntu arimo gutanga ibiciro bihenze ku bintu runaka ugasanga umuce cyangwa abakire cyane aribo bamerewe neza kandi ubundi muri politiki nziza umukire niwe wagumye kwishyura byinshi kuko aba afite byinshi niyo umukire afite miliyoni ijana iyo wamukoramo miliyoni imwe ntabwo aba abara cyane ariko umuntu wifite ibihumbi icumi niba ukoreye igihumbi aba umusubije inyuma hasi urumva njyewe numva yuko abakire aribo bagumye kwishyura imisoro myinshi kurusha abantu batakize
ariko rimwe na rimwe abo bakire bazana ishoramari bagatanga akazi ugiye ushyiraho imisoro ibananiza nabo ubusa nk'aho ubangamiye iterambere ndetse n'iryo shoramari ntiriboneka mu gihugu
ntabwo wakora ibibabangamiye niyo mpamvu politiki y'iyo misoro igomba kwigaho neza ntabwo wakora nayo ibabangamiye wabyigaho neza ariko ntabwo wavuye ko umuturage uri hasi we yishyura byinshi kurusha umukire ariko n'umukire umushoramari nawe wamukorera ibyumba ko biringaniye ariko ntugaragaze yuko ariwe umerewe nabi ariwe ugomba gusonerwa umusoro nk'uwo bashoramari niwe basonerwa imisoro ariko umuntu utangiye bizinesi muto w'umunyarwanda wambaye rege mu isoko yatangiye kugenda ibyumva ko yemeye ko uzajya usonera abantu isoko twarabisabye mu myaka ibiri ndagusuzuma neza niba barabitangiye kubikora yaba ari byiza niba barabyumvise ariko ubundi abanyamahanga bakoreye imyaka itanu urumva ko utangiye mu Rwanda we akasomerwa cyangwa ntasomerwe urumva ko ari ibibazo
bine bwana depite yabitse Bwana Depite Habineza, hari umukunzi w'ijwi rya Amerika sinibuka izina rye wabikomoje agira ati aya mategeko mutora ingaruka zayo muzahiyumva ari uko namwe muvuye mu nteko ishinga amategeko. Ese iyo muganiriye n'abandi mukorana izi mpungenge zirimo zitangwa n'abaturage ndetse nawe wakomeje kuzigaragaza, abandi mukorana abadepite mukorana bo babyumva gute? Babibona kimwe nkawe cyangwa se ari ukundi bo babibona?
Nuko nababwiye ko uyu mushinga w'itegeko twawurinje ku nteko ishinga amategeko iseroma ni ubwo twawutanze mu buryo bumwe n'amategeko ari itegeko ari n'isobanuramuhango ryaryo itariki 13/10 inteko ishinga amategeko ikaba yarabyakiriye ndetse bakaba baranakurije biri mu nzira yayo yo kubikemura. Icyo gihe n'ibiva muri izo nzira birimo bikazajya mu nteko rusange nibwo tuzamenya icyo abandi badepite babivugaho, ariko gusa inama nicyo bivuga kuko ntabwo biraza ku mugaragaro mu cyose kiganiraho neza. Ariko namwe muzamubikisha kuko ibiganiro byo mu nteko biba biri ku mugaragaro live biba kuri Radio Rwanda Inteko, buri muntu wese ashobora kubikurikirana, muzadukurikirana mu bwumve cyane.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, Jado, wirwe neza. Jado, uranyumva?
Please enter the telephone number.
Jado, ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Mbibutse ko imwumva ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, aho uyu munsi turimo kuganira ku itegeko rishya ry'umusoro ku butaka, aho rikomeje kutavugwaho rumwe mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse hakaba na bamwe mu banyamategeko bamaze kuregera urukiko rw'ikirenga bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishya zisa nkaho zihabanye n'ingingo z'itegeko nshinga ry'igihugu. Frank Habineza, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko nkamwe wigeze kubikomoza aho dutangira kino kiganiro, kugira ngo umuturage yumve ko atavunwa n'umusoro leta ishyiraho, hanyuma ariko nanone na leta ikagira icyo ivana ku muturage kugira ngo ibyo bikorwa by'iterambere nabyo bigerweho, n'iki gikwiye gukorwa?
Ikiye gukorwa n'uko leta ugatatuye ko ubu nanjye kuri iki gihe nk'uko natanze umushinga w'itegeko ari byo itegeko natanzemo yuko uwo musoro ugomba kugabanuka. Ntabwo navuga neza imibare navuze mu itegeko kuko biracyari mu nzira zo kuganirwaho n'abanyamategeko mbere yuko bijya muri rusange, ariko ndizera yuko itegeko natanze rwose biri mu nyungu z'abaturage, kuko iyo musoro twagaragaje yuko amafaranga 300 kuri metero kare ni amafaranga menshi cyane nta muntu wayashobora, kandi tukagaragaza yuko kwishyurira umusoro ijana ku ijana ku kibanza kitubase nayo ko atari byo, kuvuga ngo inzu ngo yawe ngo yasonewe ngo kandi warabiri ubutaka bukaba buyisorera bikaba bijyanye no kuzungura abana bazunguye ugasanga ni ibibazo nabyo buri kibazo cyose wumva cyose abaturage bavuga cyose twaganiriye nabo byose twabishyizemo, kandi tuba kuri sinda wacu izabara igisubizo cy'abaturage.
Reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma, Ngoboka Jean Claude, wirwe neza.
Mwiriwe, mwiriwe.
Uri hehe?
Ubwo muravugana na Ngoboka Jean Claude mu murenge wa Gashanda, uno mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma, umukunzi wa Ijwi rya Amerika.
Rasa ku ngingo, ikibazo cyawe.
Nibyo koko abanyarwanda muri rusange natwe twadutse hano muri iyi mirenge itandukanye igize akarere ka Ngoma, ikibazo cy'imisoro iri hejuru cyaratugonze bitewe n'uko imisoro yazamutse bitewe n'uko twatoraga mbere turi ko byagenze. Ariko n'ubundi abaturage bari mu bibazo cyo kuba bataramenye neza imisoro ese ihagaze ku kihe giciro cyagenwe, kuko ahanini urebye usanga nk'uduce tw'icyaro badasora kimwe nk'uduce two mu mujyi, ugasanga uduce tw'icyaro basora amafaranga menshi, kandi ugasanga amafaranga usorera ahantu nta musaruro ukuramo ngo uhane n'aya mafaranga, ugasanga isambu igenewe ubuhinzi kayatagenewe mu bucuruzi, ugasanga nabyo bikagenda bibera imbogamizi umuntu w'umuturage uri hasi mu cyaro. Aho umuntu ahitegeko wenda ryanahinduka bakagira ukuntu bajya bafata pariseri yabo mu cyaro cyangwa agenewe gutugwa, nabo bagashaka batangira imisoro yabo, kuko akenshi abanyarwanda muri rusange bagomba kubacanga cyane cyane.
Urakoze, Ngoboka Jean Claude. Depite Habineza, hari icyo uvuga kuri ibyo Ngoboka yaravuze?
Yego, ndavuga nibyo, nanjye nibyo navugaga yuko twumvise yuko uturere ntabwo ari zo twonye nyamanjana mu turere arizo zigomba guhitamo amafaranga azatangwa y'umusoro, ahubwo agombye kubaho urwego rw'igihugu rw'ubutaka urwego rubireberera rukajya inama narwo turere, kuko uretse turere ngo twishyiremo twakora ibyo dushatse ntibyo yari avuze ngo niwo mucyaro bakamuca amafaranga amwe n'umuntu wo muri Nyarugenge bidakwiye rwose, ariko habayeho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kikabijyamo cyangwa se ikindi kigo cya leta kikabijyamo kikakontorora byafasha dufatiye ububasha bwose bushyiriye inama njyanama z'uturere, kuko wasanga byose byiyemeje bigendeye ku buyobozi bw'abayobozi b'akarere bashaka ibyo kandi bimwe na bimwe bidashobora kuba bibambariye abaturage, ariko hagomba kubaho umuntu ukora kontorore akabisubiza hasi cyangwa akabitunganya.
Mu gusoza ubutumwa waha abandi badepite bagenzi babo cyangwa se n'abandi batumva kimwe uko ubona ibintu wowe?
Icyo nabasaba ni kimwe gusa, nyamwereka mwumve ibyo tuvuga, ntabwo turi abasazi, turi dukunda u Rwanda, turi Abanyarwanda kandi turi hano inyungu z'Abanyarwanda, kandi nk'uko mubibona n'abanyamategeko barahagurutse nabo ndetse n'abarimu b'ubutare barahagurutse kuri kaminuza nabo bose bashyigikiye cya kirego, twese turi mu murongo umwe kugira ngo habeho amategeko abereye Abanyarwanda kandi icyo kintu gishinzwe kugira ngo dukore mu bihugu by'igihugu cyacu bizateza imbere, kandi tugiye n'igihugu kifite ubukungu burambye n'umutekano urambye, kandi ntabwo byabaho abaturage batishimye, kuko abaturage niwo mutungo wa mbere w'igihugu, bagomba kwishimira ibikorwa byabo kuko nibo bagira ibikorwa bishimye ibyo bakora, noneho ntabwo nibo tuzagira umutekano urambye n'amahoro arambye ndetse n'iterambere rirambye. Ndumva twese tugomba kumvikana kuri izo ngingo.
Depite Frank Habineza, ukaba n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri icyo kibazo kijyanye n'umusoro ku butaka. Wakoze cyane.
Namwe turabashimiye cyane, murakoze cyane, kandi tushimiye n'abakunzi bose ba Radio Ijwi rya Amerika, mwese mwakoze cyane, ibitekerezo mwatanze mwakoze cyane.
Urakoze. Nshimire namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika, nk'uko Depite yarabivuze mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire Engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije iki kiganiro muri studio ya Karindwani Washington DC, mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbararika ibindi biganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Ciao ciao.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura.
radio.